yande joyno wittodi emin tagi sappo e joynani habaruji men ni e fulfulde ɗi min Oumou Oumar Dianganta on ndere ko e kibaruji men suudu sawara leydi men ni waɗi eto mun dow laabi denako joɗɗina nder région mo Tillabéri waɗi député ɓe gonniɓe juurake leydi Tillabéri no fi o wontiri yimɓe leydi dow gonduci ni no wawi ƴewoygo inɗe mabɓe noon ni dow talki cuɓaki hano takka noonni fuɗɗaɗi no takke nder jeɗɗirde noon ni ɗum ɗo ko wattani to jaccergon woni fuu jomum holla illa law yewtere men pindinol hannde en yeccata konan dow sukaɓe ummatore noon ɓe leydi men Niger ni no hiɗi hano kaldodirol naata na heɓo caka saaroɓe e ɓiɓɓe rewɓe noon ni ɗum ɗo dow ko ƴewata hano kulle gon hannde ni ƴewa misali hano hiɗude hayla noon ni ko ɓikkoy ɗewo hiyata amma senten nanggaɓe ɓe kalna innira e mabɓe ni tokkomi on nan pittol haalaydere keɓaruji men kega alarba député ɓe kawjiɓe hakkillo fukkigo e fi denaku jurake leydi Tillabéri gam ɓe etowa no fi laabi denaku joɗɗinaɗi ɗi wontiri nder leydi Tillabéri ɗum ɗo waɗini illa kega ɓe jeehi ko watta hano lebbi ni ko ɗum joɗɗina nder région mo Tillabéri nani ko député Hamma Assa Fantini jaadimin
gomnati leydi Niger dalila rafike ƴeron hakkillo fukkigo singi laabi laamu leydi ko wartira hakkillo fukkigo e jonde jaam caka himɓe laabi ɗiɗu ko cinga kadi himɓe yaaha wartaji harko darata laabi lumaku mabɓe tan fuu e kulle ko moƴƴina ɓurna mabɓe ko laabi ɗiɗu cinga warde hannden ɗum waɗi wakkati ndenne no hani noon ɗum tawi ko ɗum daara deni cingol laabi ɗi nafi to jaccere waɗi du sey haale gomnati holle ngam moƴƴina fondita ɗum du saabi komiɗen jeeha to himɓe cakantaraje ɗen halfinaɓe hawju filla mabɓe domoɓe leydi ɓen pelle jinganoje himɓe leydi kam fuu e ardiɓe filla diina nde raɓɓinol haala ni ɓe juuɗe en tawa nder filla gartirol e tabbintinol hakkillo fukkigo e jonde jaam fuu ko watta neɗɗo mabɓe fuu haala ko hiɗi dow cingol laabi ɗi ngam moƴƴinol fondita waɗi
pour qu'il y ait un correctif.
Min jottani Tillabéri nder région mo Tillabéri on hano kippiteje ɗe ɓiɓɓe bomɓe gatta soƴƴarake gaɗa ɗum kan woni hano ko fama gaɗa aadi mo ministre kawjiɗo denako leydi aadi sowugo bawɗe gam wattugo soogeji nokkuje fuu noon ni nder cakantayaji ɗen noon ni gaɗa kippiteje gaɗaɗe noon ni jeenayi lewru mai hitandu ɗiɗi e nogayi nder wuro Anzourou noon ni de ɓiɓɓe bomɓe gongari gaɗi ko ɓiɓɓe bomɓe anda kam waɗi Amadou Harouna Maiga e giɗe makko no hoddi sanne bawɗe seyde sowama o fantini tarnan fuday e celalol
ɓe gatti haɓɓiniɓe nokkuje ɗen fuu no kawjiɗum hande nde enɗan ɗum wayri wadde hono kippitanɗe kañum e falgol falgol nden noon Allah yettama tan mbawɗen wiide ka noon wona ke ɗum hantu noon saabu kamɓe ɓiɓɓe bomɓe ɓe ɗon koye ɓe nangaka ɓe naata e juuɗe ko gonga noon ko ndungu wonno wara ɗum endan no tiiɗi faa ɓe keɓɓe gaɗa golle mabɓe gese ɗen endam tamadou kono noon noɓe potiɓe fuu ɓe gala fo koɓe mburi so wona gollal leydi ngal ɗum woni gollal gese ngal nden noon hun noon ko saɗi sanne ka noon woni so ni so geyɗi heddeke no woni nokkuje ɗen en mbawi ɓe keɓɓe gaɗa golle mabɓe ɗen keña e hoore mum ndiyam toɓɓi sannele Anzourou ɗo subaka o endan ɓe fuu ɓe dawi ɓe jeeyi ɓe awoyi jonka le ñalaɗe garoje en paman no ɗum laatoroy to
loreji mawɗi sappo ko adata hano soogeji yaaha wartira noon ni million goto ceede dollar kanƴi sodira noon ni ɗum ɗo he nokku to de sete are noon ni dollar ujunaji keme nayi e capanɗe tati noon ni nokkure de ñiɓira ɗum ɗo nokkure indirane DC mat noon ni nder sarusi soogeji leydi Niger ɗum woni ballaka leydi Amérique wallir leydi Niger hano no inter habaru mo leydi Niger hano andin noon ni nogay e jeɗɗi lewru mai hitande duɓ ɗiɗi e nogay nokkure ñiɓane deedo nder mum are ko moƴƴinta hano loreji noon ni de boni kanhe fuu he loreji ko konu mawɗi noon ni resete nder miccintinol ni ko loreji gaɗoji kanƴi capanɗe jeego o ɗi fuu kan wallira nder filla nder durwo go G5 Sahel watti yeeso nder gulo hiite gango kega ñalowma ko to nokkure hano himɓe perooɓe noon ni gomɓe nder wuro Toumour région Difa ko watta hano cuuɗi keme tati buli ko waddi mayde cukalel gotel noon ni e himɓe tato nawniɓe nder gulo goo Mamadou Moustapha goto nder himɓe perooɓe noon ni ɓe Toumour noon ni fantini jaadimi Lawal Boukar e celalol
yande sappo e ɗiɗi e feccere gulugu fuɗɗi. Feccere yamde du hite gen waɗi no ñaama. Ɓaale keme tati gulugu ñaami, suka goto wuli, yimɓe tato barmi. Iri maggu wowoy waɗude ɗo tumur de gulu waɗi ko andanu ɓurta ɓaale sappo woronje na woygu ɗe hite gen ñaamata. Bonandaji guluji gaɗuɗi ko gulugu waɗa de kawrama gaɗam ɓaale keme jeegom ɗe kiitele majje ñaami. E gulugu du min keɓay fu balla gom ƴuka to ardiɓe leydi. Baalore ko ñifa hiite min keɓay ɗum. Seyni min kela tendeje ɗen gam ɓuytude sembe hiite gulugu. Joni ni komin giɗi woni min keɓane loore ko ñifa hiite gulu, ko ñaami e ko ñiɓititto cuuɗi amin.
Min juwan leydi di fa min jahan leydi Doso der région mo Doso fedde hawjine e fi cuɓaki leydi Niger noni fuɗɗi der jeɗɗire de takkugo inɗe hano himɓe bindaɓe noonni jottiɓe wotte noonni nder ɓangeje e nder wuroji leydi Dogon Duchi. Gol lawol no hokkanɓe himɓe ɓe lawol noonni ƴeewa inɗe maɓɓe ɗum ɗo fa hankasen to moƴƴinol woni ɓe handi ɓe moƴƴina nder kaddi kokkaɗo ɗum ɗo laabi hano kollaɗi ɗi kamɓe tokkata ɓe jaha ɓe gaɗa moƴƴinol gol noonni. Wakkati on ɗon ni kawjiɗo e filla hano haalaji ɗi seni noonni ko leydi Dogon Duchi o fantini jaadimin Abdul Aziz ɗan Yumma.
Toutes les listes sont affichées.
Talki lappal ɗin fuu takkama nder bangeje e ci e commune Duchi. Ko watta himɓe gara daara mo winda mo hi'ay inde mum naade boofino tawa nder bindol inde mum sey yaha to golloɓe amin ɓe min joɗɗini nder bangeje ɗen e ci e ɗen fuu. Kala no waɓe no woodi talki gon e dow mum binditol fondita boofi ɗin gatti nden talki ɗin lildowe to comité huɓere ɗen. Comité on du kan haalanta ɓe binditol inde mum ɗen hoƴƴitaɓen no woni no waɗa dow filla maɓɓe. Fedde seni kandu nde ni talki ɗin gari to mu'en no wawi noddiɓe famtinaɓe nde foti du ɓe gara binditol maɓɓe gol hoƴite sey ɓe nodde ɓe
gara.
Takkol galluñuma wuro Gudel so kaɓe ummatore kamɓen sappo jeɗɗo ɓe wuro Gudel nden miccintinol nangaɓe sappo jeɗɗi lewru Avril duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogay noonni hano gaɗuɓe mbi en ni ɓurtaki noonni ɗum ɗo gam hollugo mette wakkati ni ko julurɗe maɓɓaga nduru diddi e ñaw coronavirus noonni to ɓe gaɗi gulogulo e ko nandi e mum noonni ɗum waɗi ɓe paddawa. Amma hande subana ni ɓe jofowama kamɓen sappo e jeɗɗoɓe koɓe jofa ɗo na koɓe kokki ceeroy gon den koɓe jofa ɗum waɗi ni hano fedde so kaɓe ummatore ɓe Gudel noonni ɓe miccintini himɓe noyi hano gulogo waɗiri e noyi ɗum latiri ɗum ɗo gam ɓe kokka fama waɗini Isaka Omaru Ide horejo comité maɓɓe o fantini hano jaadimi Moussa Hassan noonni.
Si nous avons tenu à faire
o waɗi komin gaɗi nde ɗo yewtere e hokkoɓe habaruji won nana goho fo guinan ɗan min jetta keerol himɓe latiɓe darde kemin durwi e fi o en ɗan fa hannde du min kolla min jarraki honno soogueji ɗi en ɗan natirde wuro Gudel ɗo. Aadi momin adi yes sakiraɗo amin kam wonno min daranon ko tawi nangaɓe en ɗan yoofe. Aadi ɗaɓa oɗo kam wondo fi ko waɗi sappo e jeɗɗi lewru Avril ɗo en ɗan nder wuro Gudel ko soogueji gaari naati gatti yiite wuli luumo amin wulidu galleji amin torridu konno himɓe nangaɓeɓen en ɗan min jogui seede majjum no han tawi gouverneur e hoore muɗum wattana hakkille luumo amin ngo wulugo mum ngol wona maire ni.
Du marché de Gudel n'est-il pas aussi grave pour mériter l'attention du gouverneur?
Nder leydi Niger kengani himɓe herme e capanɗe ɗiɗo e jo ƴeewa tato kan heɓida e ñaw coronavirus ɓe fuu ñamay ɓe tawade ɓe ƴurna walla ka ano geregon num ɗum ɗo nder andinorɓe ministére hawjine e cella ɓiɓɓe leydi waɗi kengal nogay e jeɗɗi lewru mai ko watta himɓe ujunaji nayi e keme joyi e capanɗe tati e jeetato ƴeewa himɓe keme jeenayi e capanɗe joyi e joyi kamɓen tawɗa e na walla coronavirus nder leydi men Niger di noonni. Nder maɓɓe capanɗe jeenayi e joyi kamɓen gonno sawre ɗum ɗo ko watta kamɓe keme jeɗɗo e capanɗe jeenayi e jeego o janɗiti nder maɓɓe capanɗe jeego e nayi kamɓe maayi. Fedde jinganore hakkeji ɓiɓɓe leydi CNDH no nder région mo Difa illa ñande altine juraki ki ɓe gon iɓe gaɗa ɗum ɗon hokkanɓe lawol ɓe jaɓe de ka guite dow laabi joɗɗinaɗi ko hisinta himɓe ñaw coronavirus noy fi o wontiri. Nden lawol gotol gol ɗo ɓe cendani hano himɓe noonni kulle lotirɗe juuɗe e ko sumirte noonni. Thiari Mamadou hokki jaadimin Lawan Boukar fama dow ko ƴewata yilaki maɓɓe ki.
dalila yilaru fedde amin de ni woni darude laabi kisinol rabu nyaw coronavirus cingaade di deni laabi di no donno do tane no haniri min giadu fa hande no kasunkobe ben e jinganobe himbe leydi nangabe bendu no jonde mum wonno wadira der garuje kasude den gadam fedde CNDHD fedde jinganore hakke himbe leydi sendene himbe are e kulle ko loto juude kanfu e summode gan hisina be rabu nyaw coronavirus kenga garuwal kasu difa kam min tuntoyi gam min darano himbe tawabe der majje jonde mu en woni no wadira min jehidum min kokkibe arede ko min uwi difa sey min jehi mayne tondu min kendani be arede
ni pour faire les mêmes opérations.
Assalamu alaikum sakirado jangwanda ni
alhamdulillah yettore alla anne no gontirdo harton
ah basi fola réseau oni woni woda hande fesseda
min kay ami do nanane no wodiri fa
ah to wodi non de ne muraduji din
to wallahi hande muraduji kay filla mun no sadi senne kaw an gaddo juudo jahangal o hande o yamaki basedda
ko pamda o yamaki ne
o mo dojja bandu makko no wuli o mo tawda sa donnan duka har puufe makko dendam bo faama makko wala no wurtoro no wodiri an kay ni alama ko wela he berne bolum kan woni he makko
ah nene sakirado acci mi hokke jamiroje do ko yaawi yaawi ko haani gada anani o durwa to burtu ale baade ma to acca fe goto wurto gada majjundu to acca goddo warna atle baade ma do tafon non non du konda ni nodda lamba sappo e joy o endan joni do ko yaawi yaawi a yian doktorobe ngaran wuro ma don endan so be ngari du kondan be daran kawma o e jeewan cellal makko be jeewan du konda cellal kerol himbe baade ma fu ndene ko haani sakirado to yeba feysia da kalay kawma o tefa du konda ni hon ko watte ko sumato hunuko e hinardo endan ko kaama o sumo hunuko makko nar makko do ko yaawi
de bandira o dum foti gadol kulle de fune
anan nay nyaw godon warti no wi'e coronavirus ko lati hanti duniyaar fu bodaaki fe goto no
subhanallahi den ka fi on hurjini sanne den kati yewtere meden telefon o fu do ko yaawi mi yata wuro mi halano koreji am mi nodda du fa hande lamba sappo e jomu biuda kam o
tinda du ko nan fa hande e goddum kam wonto jeggita keddi himbe taanobe yide kawma o fu
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtaade e minister kawji do cellal bibbe leydi
non on jarama min gartan der yewter men pindidol de yeccata ko nani handen der le e duniyaru batu nyaloma joddinane do filla hano tuyni hayla nonni don do e cellal bandu nonni wada no ini safu haliri ni der leede afrique nonni suka be rewbe chapande jeego do hermi fu anda no gadata wakati hayla mu en hano wari nonni ga idun sentinibe o de leydi Niger merci mo ero nonni fedde su kabe ummatore goni no gada sigila pirtol ko e nonni ko watta hano kaldol tabbintina chaka sarobe e tukabe mu e nonni gan hebugo fama rahilatu sumana yewtidi e Abdullahi Saidu Sulaiman.
Merci mon héros.
Merci mon héros. Golla non ngal suka be gonno ngada walu suka bandira mudun en. Min jidana kal dal wada hakkunde sarobe suka be kanyi suka be en do fi cellal kanyi e beynugol
de la reproduction.
Ko gaddon filla kaldal misali chaka surubabe e sarobe mu denne he gida modon kaldal gal wala no wada non chaka mabbe.
Nous avons des cultures qui se forcent toujours
eden godi ala daji men latidi hunde fu no fuldirte don enda hakkunde saro kanye biddo hande denen taba ile nyalande duniyar itanane parfi donni hayla dum enda suka be rewbe hewben don bawata haldude saro mudun do fi tundi hayla on enda suka debbo tawado ile tudde hayla on enda no wayi tabe wala buti eni ko jogoto iyan dan enda wakarta idi battite iyan dan du hunno ko lati ko wada debbe nyaw na wallaji chapantati yar chapantu jodo hembre fu iyan dan dani wadde toddun senin ne bay lango sane tukkandu ko na fayotne jomo rafi beynugol e hore mudum dun non min bi kaldal hakune mawben enna kaje bibbe mudum en no wawi sawrde
alors nous pensons que ce dialogue doit primer pour le bien-être de l'enfant
de dume gonno odon gada ko watta kaldal gal wada chaka sarobe chukabe mu da igal wade du gal beede sembe
nous communiquons chaque jour que bon dieu fait nous communiquons
min kalan dun nyande fu le koleji min njia suka be rewbe de ni lati ke arande mudo yugol haylon enda hunno ko lati jomo sadorma gam hulan sanne sey bi an wurto e mudum wodi ba suka be war bandira mudum hinnato no hafodu der majjum dun ne won ko be njittabe hanti gam hunno ko lati e dun jeya e lay fandu debbo e hore mum hono ni no andurden neddo wayi salbude en na itta hendu en na ya ladde ko lati neddo fu e dun wondo mudum
de pété et de déféquer ça fait partie de la vie d'un être
der sigilaji modon di gatto odon jaatu surubabe odon pirta ko e mabbe do tuni hayla e no hani be tokkira gan cellal mabbe na
Oui, nous le faisons.
Min gadan dum min ngodi sigila yaade der lekoliji min ngada pirto ko e tindi yaade e fi on endam min dum fa fi coronavirus on de witteke min ngodi ko min gatto hon ko lande e silmaaji en e halaaji goddi kulantaje kewde en ko wato ko tay himbe men heb min keb min pamnabe fa woda suka kebudo kabaruji fa woddo fille cellal kanyum e beynugol bawata wadde ir bofi gonkay
plan santé de reproduction il ne peut pas commettre certaines erreurs
do min danata habaruji men e fulfulde kiir tento jam hirti.